Created with free version for non-commercial use.
This is Leo the DJ.
Shukuru mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu ya kujivunia yani kila kona umetimia napenda manukato kinukia ukinigusa ndo nazimia yani kama ndege hawanae tuogele na tupae kwenye kiota tukakae ninawe uje nikubebe Shangai, when you chung wakazae, to catch us a kuchi kuchi na hotae, ninawe, unagula pia, wala unafito, chuchuza kunito wa majicho, ata uvegunia, bado uko simple, unapendeza, shepu sinia, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza, kuma baby te amu.
Baby, me so too, chizo, chizo, right? Now, I'm telling you, oh.
commercial use.
Let me tell you a story. Nimezaliwa Kenya na jivunia. Uko kijijini pwani Likoni. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zilikuwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Ukiwa bingu, ninajona frahia. Kamotani sinikaanza kuimba. Mungu siasumani, nikakutana na mega. Akanipiga kampani, japo kuna walopinga. Kwamba sina kipaji, yeah. Fitina zandani ndani, marakimu wanavimba. Atapendwa na nani, injili ya masekula. Nikajipa imani, ipo siku nitashinda. Mana mula ndo mpaji, yeah. Now I make my paper. And I bless my family. Ole walo nicheka. And zinavaga kanda mbili. Never give up. Never give up. Usikate tamaa maana Mungu anakuona. Never give up. Usikate tamaa, hangaika kila kona. I remember mama told me, binadamu wanawema. Ukiwangalia usoni, ukiwapa kiso wanakusema.
Bandem, negativity, hypocrites, me abandem. My life condemnation, me abandem. Wananisema tisifai, me abandem. Bandem, negativity, hypocrites, me abandem. My life condemnation, me abandem. Wananisema tisifai, me abandem.
Paper. And I bless my family. Ole walo nicheka. And zinavaga kanda mbili. Never give up. Usikate tamaa maana Mungu anakuona. Never give up.
Created with free version for non-commercial use.
Baby, this is your shina shit up. If you agree, mama, lato. Party two, at party one. Party two, at party one. I go fit to change your catwalk. And change your life, joy. Every day, not to enjoy. Open and close like a laptop.
box. You light up me world and you bring out enough sparks. Relax, woo, make them do the mass.
Then
you
want the great deep
down in a relax. Cause you're a blaster, salmon and pasta. Love is a medication like a rasta.
Take you to Alaska,
baker is after. Tony just drop on the love for the boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I'll be your lover and your fire. Say nobody can be playing this fire. My baby never take you out.
Suraya
pesa, sauti ya mitonyo, natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka, na kuchonga midomo, sijali na wafungia vio. I make million, million, the more you hit, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chili man, niko Omane, na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo, ukipata wanakuwa mbogo, kumbe wanakula mbaki sogo. Mwaka huu atutaki shobu. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Saa ukijilengesha nikikamata na uu.
Rama kamba bananiloa. Kozi pene katapaloa. Rama kamba bananiloa. Kozi pene katapaloa. Mako, polo. Waimo na abi ona teile. Mako, polo.
Started from the bottom, now we here. To na zip make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu singoje na na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tetema, Zambia ina tetema, wo ina tetete, tetema pa distance, down paka Wisconsin, soba paka chicha, vista paka tweet.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero, call me Willow, check it still on. I raise a cool on me, a bill of zero, check, sasa naito hero. Read between the lines, header, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Me, kuderi na janja muga tukibao. Me, usipana nishe na opuzi wa. Me, selecta fanyo cheza tena kikibao.
Bama kamba bananiloa, kozi pene katapaloa. Bama kamba bananiloa, kozi pene katapaloa. Mako, polo, waimo na abi onda teile. Mako, polo,
waimo na abi onda teile.
I keep a distance, I keep a distance.
Masai rukaruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, nina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga,
yeah, laki chaga.
Wengine hadi wanywe pombe, ndo nalimwaga,
yeah, yeah,
la wima wima, linatokea Kongo. Sinori le Gwajima, alimwagia kondo. No, oh, 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 nina waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Nili mtoa hechi, baba. Yani, A, E, I, O,
Uno.
Created with free version for non-commercial use.
Asema Uno. Everybody say Uno.
This is Leo.
Masai rukaruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, nina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. La
kimakonde la kichaga, wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga. La wima wima linatokea Kongo, sino lile Gwajima alimwagia kondo. No, oh, 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 oh. Ina waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba, ili mtoa hechi baba.
Created yani, free version for non-commercial use.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Ndo kama hautaki
uno,
upinde kama unakanda chapasi
uno,
basirizo mbusha hadi kwenye bati
uno,
manga de basi kata taratibu tibu, usijepata ajari. Uno la chibu chibu linamkondesha zari, uno la reisi alinaga mifuba, ukenda DRC kuna faribuba. Ah, popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga, we jaribu kuchunguzaga, uno ndo linalegeza chaga. Lina waokoa makahaba baba, kuna walongo wa meno saba baba, ili mtoa hechi baba. Yani ah,
uno.
Created with free version for non-commercial use.
Asema uno, everybody say uno.
We celebrate in your party, from sunrise to the sunrise. Yeah, it's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Kinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah, yeah, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Created for free version for non-commercial use.
Happy birthday. It's a beautiful day, I wanna spend on ya. More money, I wanna spend on ya. Hey, what a beautiful soul, I wanna spend on ya. Hey, tunamshukuru za God.
Oh shit,
bado una nguvu kwa magoti.
Oh shit,
mizinga na matodi.
Oh shit,
cheza ukienda download, enda download. Nashukuru za God.
Created with free version for non-commercial use.
I said me sing and I'm a joke. Download. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Katake.
This is Leo the DJ. Heated hits.
Akakanguna ni kamali au mare mare. Kamali au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamani.
For non-commercial use.
Kangale au shashamani. Akakanguna ni kamali au mare mare. Kamali au mare mare. Nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni
kisha mare mavela zimeshika kijela msela put your hand in the air make a fist Mandela kwa jela na Stella ndo kwela kani ngoma kapela kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella
nieke mon shafashi na mbosho nieke mon nendete kigosho nieke mon karedi ugashoro nieke mon nieke mon
akakambuna ni kamale au mare mare Kamali au mare mare aka kanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane aka kanguna nikamale au mare mare nikamale au mare mare aka kanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
Adam na hawa pale Eden wako matani madawa wanashashangale wameshikwa na njana shindo kule gani na kuna nyoka inamuonyesha kule katikati sare Staki na umahi chakula ni ngori Imebarikiwa sana lakini ina ngori Ni akusare siku mari mbogi seki mnyoski Nani bufsh ina banshina ile ya Moses
Nyeke mon, shafashi na mbosho Nyeke mon, nyendete kigosho Nyeke mon, karedi yoga shoro Nyeke mon, nyeke mon
Akakanguna ni kamali au mare mare Nikamali au mare mare Akakanguna ni kangale au shashamane Nikangale au shashamane Akakanguna ni kamali au mare mare Kamale au mare mare aga kanguna ni kangale au shashamane ni kangale au shashamane
ni ulize kana kaa vile kana kaa kwa picha au toto ni mafilter na nikitokea nako katoto katachachisha au tabidi nika ficha kanaweza pika chapo na vyombo safisha au form zake ni mapiza kila saa baby can we take a picture
akatachoreshwa
giza koka kitu mina kata mani lakini kitu nao inataka mani aki ya nani but itoto mali so mi aki ya nani so mi toto mali
akakanguna ni kamale au mare mare ni kamale au mare mare akakanguna ni kangale au shashamane Kangale au shashamane akakanguna ni kamale au mare mare kamale au mare mare akakanguna ni kamale au shashamane kamale au shashamane
boze nchumu navotaka niguso navotaka my baby yeah nipando navotaka ka unavotaka my baby yeah oh muy bae oh muy bae
Nyuma yake ni rewind Yani mambo fire
Pull up selector
She make me lose my mind Yani mambo mbaya
Created with free version for non-commercial
Yani chukuchuku mchuzi wa pweza Kwenye bakuli la supu kuna chombeza Usije ukashika uku talegeza
Umeme utazi maluku utanpoteza
Hamshapopo inakesha mabundi Joto nkumbata kumbi kumbi Chamoto kutatemka vumbi Nipe gongo la moto kishumbi
Mauno yako ya nimaliza
Controla
Kwa ufundi wako unanimaliza
Controla
Baby punguza mbio usifike hara Chemshabongo ni koroge moyo Usitupe kongo utani ya chadoro Wabedi na pila kikongo fupa gibogoyo Chakula kini kife, cha moto ni pashie kiporo Shiba, oh, shibae, ae, oh, shibae, timba, oh, timbae, ae, oh, timbae, na mita ndo badae, ae, ndo badae, kukuchi.
Hamsha popo inakesha mabundi, joto nkumbata kumbi kumbi, cha moto kutatemka vumbi, nipe gongo la moto kishungi.
Mauno yako ya nimaliza,
kontrola.
Kwa ufundi wako unanimaliza
Controla
Baby punguza mbio tusifike haraka
Jose
Punguza mbio tukawie kwa mapenzi
Create a free version for non-commercial use
Unataka benzi ama unataka benzi Ama
basi ukitaka penzi nifuate twende hivi.
Oh mama,
mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey yeah, siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve.
Oh mama,
malikia nikamate mgongo, na mimi kukamate mgongo, niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali.
Today, mbona unakaa unauliza mbona mawazo ya today. young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sina zingba tusikia tunaga baha. Juu kanijeng imeshika mara kadhaa. Labda niache mchuma nikaseti kwanza wata. Labda niache pupa nikachome kwanza shata. Labda niache chimbi nichitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matime natamani chana. Temptations kiu ya dhyanga. Injili yangu inapingwa sana. Wakini cheki na odi wa Muranga. Today, mbona unakaa, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hamu.
Eloi, mashada fangi gani, kamande wakio itaipa gospel hewani. Mtoto wa mama bufo tonzi ni naswali. Kesi ya binguni naza nitetea kweli. Genge ni mgenge for real. Na njege ni njege for real. Kasha I backslide, mina jona ni feel. Sijai towa tail na mikuliwa na guilt.
Odi hoko uni mapitio. Majaribio, oh, umetoka mbali tega sikio, oh, na leo tuko studio.
Masere, taniwa, zikierere, taniwa, dambi zangu, taniwa, akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today, mbona unakaa, unauliza mbona. Ya today, jana ulichana, sasa ni
hamu. Nimejai holy water nikashika ja. Warasta wote kweli wame umbo na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Ex wangu sema ati lado meni dump. Da, da, labda uko dam.
Ba, ba,
labda niko ba. Niku dhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa, washa, bang. Bang, tang, washa, washa, bang.
Masere, tani.
This is Leo the DJ. Heated hits.
Kurugu
shukara kasha kurugu kungu. Bendi lakoli meni kamika kutu. Ilmeni shikandine sema tumasutu.
Karibia chaktuno nipige mamuni.
Zungu shia wandon, zungu shia wa. 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 Takanya na wandon, takanya raga. Takanya na wandon, takanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kutex banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapodondo. Wakati sinadoni kibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwa lenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kurugu shukara kasha kurugu kungu. Shikanine sama tumasudu. Karibia chaptuno nipige mamuni. Zungushia wandon, zungushia wa. Zungushia wandon, zungushia wa. Zungushia wandon, zungushia wa. Zungushia wandon, zungushia wa. Takanya na wandon, takanya raga. Takanya na wandon, takanya raga. Takanya na wandon, takanya raga. Takanya na wandon, takanya raga.
I want you boy, with a ghetto loving. It's not here that you say you be wanting. Nitakanya, nitakanya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body, Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi be the last situezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tu kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye club wa wanarara. Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Penzi lako lime niko mika kudu. Lmeni shika nine sama tumasudu. Karibia chapto na nipige mamuni.
This is
Leo
the DJ.
Heat it. I saw your love give me fever. All the time you come down the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn back man to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja.
No no no.
Jaja yo puti jaja.
No no.
Jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja,
your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your pretty jaja, jaja, your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh, la, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu, mchana kwa siku. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu. Chana kwa siku, tufanye mavito, baby. Vito, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Kameni pekenya, kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni pofua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kani pekenya, kani pandesha midadi, nikimuona begi azikari.
Kani pekenya,
moyo mpasuko radi. Mapigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminaji. Mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji. Atapa tapa kama mfamaji. Teke te Kenya.
Te Kenya.
Kani teke te Kenya.
Te Kenya.
Haminishika kwenye pari.
Na mtaja
taja.
Te Kenya.
Teke te Kenya.
Te Kenya.
Kani teke te Kenya.
Te Kenya.
Haminigusa kwenye kwapa.
Te Kenya.
Yani mara uko mara hapa.
Te Kenya.
Kana tekenyeka, yani
kana cheka cheka kameni tekenya kana vitetemesh wamekitonga sekenke na sereleka
tekenya
mikono juu kana mabao
tekenya
upepo soko mangala
tekenya
ukizungusha mama na panga
tekenya
adibiri kala mwaga kahawa ukikati kakigugumizi masai kanipa dawa nishatafuna mizizi wanidatisha kichizi chizi yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi pinda mkongo ukunja mikono twende taratibu kama kono kono
kukukishingo shingo kukukishingo
kama mbuzi kagoma kwenda
kukukishingo shingo kukukishingo
kizombi nina toka milenda kanitekenya
Kenya kaniteke te Kenya hamenishika kwenye paji
Kenya
namtaja taji
Kenya
teke te Kenya kaniteke te Kenya hamenikusa kwenye kwa
Them a care much me. Why are them walk okay? I get enough of me.
Yeah.
Drop it on nicely. What are
you stopping at this thing?
Everything I read.
Katakate na katunika kisha waroge Minda ichapa chapa tuatua tuka kijano wa Nairobi Lana waka waka macho inabidi fnike na nuti Na kutakataka bakwanza lazima nibishe hodi Tadhani mini meru vile vasi na chana Hey yo Jones na unasquizi ume kwa mrasta sana Nadhani utaniweza muda baska zana A devoted member kwele kanisa ya pasta nganga So kinyo hiyo apantaka Ni mari mlami bata na haga na kamjaka Na
kuna nisaka na jomalu neza kanpata
Yo nipate after pate sindio wana run after Kahaja beba minda mpita tu And I try to trap a key to tunona name shipa tu No disrespect me no jisizi choma picha boo But if you don't got a booty then some honey sister do Blessing nazo tumesunda kwa kibenje Staying out of trouble atutaki lala stenje Isi guli mavado panutembe na kirende Na hatu pendi maskando so seti mbali kamenje
Hey yo fast me na piga kiras Red sun homi dimpos give me the glass I'm your promoter see what you nalipa in cash Don't wanna see zi rusha rusha tukifika babash
yeah. Kata, 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 kata
Mpaka chini
Napenda na vyo wine na vyo kata na vyo bend Press your body back on me my girl and make we trend Hard girl I want me but I you me I defend So pull up on me body rub it up and descend
Me never have no side chick because you are the main Got everywhere me go the girl will follow like rain When it's you we got you me ready insane
Let's turn on me dimples with another and name Girl just chuck up the chain chuck up the chain Chuck up the chain girl chuck up the chain Girl chuck up the chain chuck up the chain Chuck up the chain girl chuck double zero one Kata katika girl kata Katika gal kata, katika gal kata, my girl just kata. Katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata, my girl just kata. Katika gal kata, katika gal kata, katika gal kata, my girl just kata. Katika gal kata, katika gal. Red sun and no me dimples. Kata, 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 kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, kata, kata.
Phone na kuja getu Nataka kuja getu Anajua napika gavi tu special Special for you too Ewe unanizi maga michechetu Tuliza akiri mentu Ukinipa usiku nipepaka kesho Kesho, kesho, kesho One time
Show me what your mama gives ya, yeah. Two times I put up my money. You is a gonna go baby, oh baby, you. But you know I like it. You talk to when they show them because me go, you know I like it. Gonna go baby, oh baby, you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka jo nkope tuzo mapenzi yamekaza gongere na nyundo waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl ebu dondore utumbo. I say she's my future sweet bambucha wanga mtajuta kaika ukuta nampa taratibu nampa puta puta napenda mwendo kanyage mafuta nitaka nigo bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka nigo bebe ubembe juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Hands in the air one time. Hands in the air two times. And we're all in the party like hands in the air one time. Hands in the air two times. And we're all in the party like.
This is Leo the DJ.
Created a free version for non-commercial use.
One time. Show me what your mama is, yeah.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor.
Heated Hits. This is Leo the DJ.
Chamina dua ai senja kilini moyoni bado wewe wanizuzua
When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your
Created
way?
Created with free version for non-commercial
use. Kiromeo na Julia. I send you na koso singizi siku kuchami na dua. I send you kilini moyoni bado we wani zuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Tife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send you bane.
Created with free version for non-commercial use.